Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe tedduɓe teddinaɓe heɗotoɓe jam walle moɗo heɗen gone bete altinere sappo e jetti lewru décembre hitande 2023 hayamde dianayi yettake wuuro Diawam e deande Pobbi Louwane Sa Ousmane Niale Boule. Kabaruji ɗo nujire to ɓoggui janɗe to jolari ana wawi latade sababu fati ɗallaji kewɗi keɓene jogola le adnaru ndu ɗoni yo haala organisation international pour les migrations ko haali le yambigol ñalowma adana keƴanaɗo yowɓe witte witta. Festival Vivre Ensemble harngi kake muɗum alana keñan sappo e jeɗɗi lewru décembre ndu to Tumbutu to ngal kawrital fina tawa daraneke wadde ko himɓe ujunaji warɓe festival ngal kasintini. Ɗo e seeɗa usine Habu waran darade to koko fatta le e région Kita joingol tufere arandere o usine ministére communiɗo lamoɗe waɗi ɗon yo ɗi woni sembe kabawji e beta ko bisimilla moɗon heɗa studio tamani. Adunaaru ndu yambinan hannden sappo e jetti lewru décembre ndu ñalowma keeƴanaaɗo dawoɓe yahde njolaari e wi OIM dawgol ana waawi laataade sababu heɓugol dabere tiɗallaaji yogaaji taweene o golle ana jokkini waɗde masibaaji ley adunaaru ndu hono ley Sahara Afrika ley Mali. Kabaaru yaagol witte witta yo tiɗalla ngoduɗo sukaaɓe jokkolɓe heewɓe yonkiiji muɓɓen mursete duuɗati yaagol njolaari ley duuɓi cakkitiɗi ɗi. E yimɓe egguɓe darde muɓɓen ana mawni sanne banngal yirwere si tawa ley leydi nde ƴiwi ley muɗum si tawa to njaata ko fawi dow golleji jande galleji golle juuɗe hono ɗum e nandore muɗum no holliti wiide OIM nde golle ɗe ɓeydi wiide ɓe dawoɓe ana keddoro sodde en ɗam e yimɓe muɓɓen heddiɓe ley leydi muɓɓen fa yottaade ley nokkuji ɗe njaata ley muɗum to ɓe gaddata kullantereji kewɗe banngal anndal e nafagaji goɗɗi. E wi OIM sini ɗum daranama fa gasa ngol yaagol ley ɗe nokkuji ana waɗa yirwere duuminde fa yottaade naɓgol yeeso kabaruji kewɗi ley Mali. Dawnoɓe hewɓe wonɓe ley tiɗallaji ana gonde wirfitade wartude ley leydi meɗen ndi ley lebbi cakkitiɗi ɗi capanɗe yimɓe dawnoɓe gartira dow weli muɓɓen ley leydi meɗen ndi ƴiwde ley leyɗe araɓe dow imadara gollirde OIM. Sakiraɓe ɗi kabaruji fo holtinde wiɗo ɗe mbawi heɓude dow bembe annde ɗe dow hella men facebook kañe compte twitter. Jayndeji festival Vivre Ensemble ɗi ñifi keñan sappo e jeɗɗi lewru décembre ndu to Tumbututu le balɗe jeɗɗi golleji kewɗi pawi ɗi dow neɗɗaku e fina tawa jambinama ley ngallure waliɓe temettaton leli ley muɗum nde fayi e tawede rafindenagu ana woodi daraniɓe golleji muɗum e warɓe hawrde hen kultiwide golleji ɗi pewi fa ɓeydor en nafamu keɗɗen Mamadou Sama Sekou e sitta sidduɓe.
Ewi kamɓe hawruen ɓe ngal ɗo kawtal jottoɓal festival Vivre Ensemble latiki jaati ko tanako telaji yowaji ɓileɗi alahaali leydi ndi e tawede fof
malgré
feso lafi dejan ana mata ne yemmere fina tawa watam no wodiri saabu jama yalti fa heewi ɗum lalnama ɗum no wodiri. Caggal muɗum commerçant ko heewi ɗum heeɓi waɗi coggu saabu dankiɗe fuɓɓamama toɗɗe yimɓe cottoɓe
go miijo ɗon jogi fedde landinide nde ka noon Oumar Baraka kominoɗo kabaru jawdi e kaaki gollirɗi kawrtal ngal holti wiide ko golla ko feewi
festa kuuru fe ana woodi mais wawimi waɗi nde yembere ɗum waɗatama no woodiri saabu mi heeɓima ɗum fa nokku jengi ko yaatima ɓuñaji taton honko fotti e muɗum wadde nde yembere ko noddirte festival
ewi hawruɓeɓe on ɗiɗo yambereji faboto sanne sembigol hewtogol jam e dawral mbititemi wiide leydi Maroc wonno leydi tottani teddel ngal ngal ɗo kawrital jettoɓal
kawrital ɗiɗoɓal comité local d'orientation de coordination des suivi des actions de développement gol sadda cercle bankas waɗi sappo e nayyi lewru décembre ndu le gendi bankas ndi ko yahata yimɓe capanɗe nayon kawri hen hono maire en communiŋaji sappo e ɗiɗi cercle o service ji kañe ONG ŋaji andi ko keƴal amen gonɗo to bankas to adama ndele togo heɓini en du faccitanko Mamadou Sama Sekou e sitta sidduɓe
o batu waɗa to fedde nodirtane kulo sad fana muɗum yo hollitunde tiɗallaji ko mata le communiŋaji sappo e ɗiɗi amsel kamate kan woni directeur du centre d' animation pédagogique cap bankas
l'école a bankas
kabaru jande bankas gartake ley jangniɗɗe temeɗe ɗiɗi e capanɗe nayyi temedere e jetti kayi na udda guila e fuɗɗode jandiji ɗi ardiɓe galluje ɗe hono maire en jeeli yo jangniɗɗe yogaji uddaɗe uddite nden noon min neldiɓe jangguinoɓe amen hiɓɓe
yoɓaɓe. Ɗi
kabaruji fu cuɓama dow fedde humnine lannugol ɗi golleji fedde noddirtene Kulusad Aliou Sidy Bé kañum préfet cercle Bangas kañ heƴaɗo préfet cercle Diala Sagou.
Kulusad o koye goto fo famille wuurde kaabi wona fi guɓo haala muɗum men kabaru muɗum lafamo min hinnade imadaraji amen ƴewtade kala ko fewani e fiyande ɗum dabare ƴewde maire en yettade haal men en nafa yimɓe famagal pat en goto foof hanidirande e darde muɗum.
Miccitude wiile hitan 2022 ko yaata projet ngaji deeɓe jetti wonko heɓa waɗale on nokku deeɓe nayyi ana wonde waɗata fa hannden ɗum ko Adama Dele togo heɓini siyo tamani ƴuwde Bankas.
Jaggal ko fuɗɗi golle kananke mawɗo e région Kidal général Elhadj Gamu yeyi ƴewude gollirɗe laamu gonɗe ley ngendi ndi ñande sappo e jeegon lewru décembre ndu e wi makko o yi gollirɗe kelaɗe bonnaɗe gurɗe no metti yide gofarnere o holliti directeur en région ngaji Kidal wiide ɓe gaɗa e bawɗe maɓɓe fuu yalla golleji ana puɗita keɗɗe ko wi honiraɓe amen o artem du faccitago sidda Sidy Bé.
Golleji ɗi ma yiiɗin ana nanga hakkille sanne le watti joni golleji hewɗi fuɗɗiɗe gende guenni Kidal. Gollidiraji laamu ko hew muɗum fuu bonnamono hono cuuɗi e bureau ngaji e nandal muɗum fuu golleji muɗum darkin yoga e cuuɗi jaati goɗɗe muɗum bonnama le watti joni mede wonde fiɗe dabireji yalla heɓam moƴƴintinoɗi minen mi jooɗi ken le ɗoyɗe leɗɗe ga mi waɗi golleji jogaɗe laamu halfini amen on nokku heƴaɓe laamu on ko woni on nokku fuu mi jooɗto mi kalda mumen yalla ɓe muña torraji ko natto saaɓe leydi ndin ana heɓa hewta hoore muɗum mi muña tiɗala e fuu ko mata nokku o mi jaɓami gollale muɗum fande lamo fiɗe dabri moƴƴintan ɗe nokkuje
en attendant que l'état nous mette dans les conditions.
Ministre kuminiɗo laamorɗe joƴini tufere arandere usine ɗiɗo ɓo haabu ɗum waɗi keñen le nokku noddirteɗo koko fata le cercle Kita o usine no wawi daranade moƴƴinde toon ngaji haabu ko yaata ujunaji sappo ɗum ko ɓeydata nafa sanne e golleji semdete le on nokku e wi ministre mayga o usine ɓeydan golleji no usine arandejo darnaɗo le on nokku ɗon e semdete ka ɗum fuu o ɓeydi wiide kasen ɗum waɗan fa ko yaata himɓe temeɗiɗon e capanɗe joyon ɓame golle ko ɓuri himɓe ujuneron du mbawata heɓude golle ley ñalawma himɓe jeen noon yonkiji muɓɓen keddi ley yolugol pinasi ɗum ko waɗi ley commune tagandugu le cercle yamfulila o masiɓe waɗi sappo e joyi lewru décembre ndu hakkunde nokku noddirteɗe kulubleni daga e selenge daga no holtam wiyede nde lanaka ƴummotono nden ko yaata himɓe capanɗe tatto gonno ley muɗon seedi ɓe kultiwide himɓe noga yonka keɓama sottinede ɗiɗon du woni ɓe jiitaka tafon
mani yo projet fondation Hirondelle ɗo mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume-Uni kañum Union Européenne et Coopération Espagnole.
Video gonduɗo yilade dow bembe ande ɗe ana hollita jawdi nangitande e juuɗe terroriste en caggal hippugol gaɗagol leydi Burkina Fatoumata Kodjo dartini en yalla o kabaru yo gongana yo pene anne koye ɓinen dow faccitago sitta Sidy Bé.
Le o video goto ko yaali TikTok amma tan biyeŋaji ero ko heewi ana jowdira yoga majji sengo muɗum woto ana suma neɗɗo goto ana jantale o video ana wiya mi ƴeewe ɗuyo kalsi heɓaɗo jungo yimɓe lonɓe hiite ɓen le leydi Burkina hoto o kalsi ero ƴuwi jomu ana lamdo hoore muɗum ono hollita fa hannden wi France wonko jinguintoɓe ɓey lonɓe hiite ngati caggal lugal gooji amen waɗadi mi tawi o video wala video waɗa watti joni caggal lugal gooji ɗi mi waɗi fa woodi mi heeɓi mi anti watti ka e nokku goto mo o video waɗa mi maati wi o kalsi wiyama le jungo kanko jimoo jeeɗo leydi Espagne noddirteɗo Alejandro Monge ɗum waɗama le yembere wootere ko waɗale nokku noddirteɗo Madrid le tan 2018 cagganne o video waɗale nayyi hitane yimɓe ko heewi adi o video yeeɗi le nokkuje heewde le leede ɓaleɓe miccitunde fa hannen wi o video wala leydi Burkina ɓama
sita Sidy Bé wartini en jonde kabaru yogaji gaɗɗile yontere ƴaɓɓine nde
en futtan kabaru meɗe yontere ko naari bangal couvre feu ko joƴinale guenni Kidal ɓamde alkamsare sappo ene lewru décembre hitan 2023 ɓamde noga jamɗe yaade joyi jamɗe beete o dabiri fiyama to gouverneur kesso joƴinaɗo ndini guenni fana muɗum yo heɓde lende jamare ka e jawle mumen fa heɓde faddade bonalaji ko ma telli lamordene kabaru meɗe yontere kasi ana naari bangal wittigol fedde ministrement yolle leydi Mali ne fedde Nations Unies golleji muɗum fuɗ darkin le leydi Mali altenaire balɗe sappo go lewru décembre hitande 2023 le genni Bamako ɗo jooɗa haala muɗum waɗama hakkunde hooreɓe nder fedde tal laamu mal on fedde humnine haɓde ñaw sida holliti golleji muɗum waɗade le nayyi hitande ko naade bangal haɓe o ñaw aljumar ƴaɓɓine le genni Bamako ɗo lewi hooreɓe nder fedde talguri heɓano caggal lugal gooji maɓɓe natton saabe yalla yimɓe ko haltana ɗi golleji ana heɓa fiya dabiriji nde ñalaɗe warande haɓde o ñaw en timnan kabar me yontan ko naari bangal yemmere ko noddirte festival vivre ensemble ko waɗa le genni walyaɓe temedde taton e cuvantato e taton larno ɓe nayyi yembere ke jamata ko fotite muɗum holliti kan e weltike sanne le nayyi yembere final tawa
sakiraɓe ɗo kadi ɗe kabaruji ɗi mbiyata ko ka andodi fuu oɗo mbawi heɓude hettinade ɗi kasene sini o noddi numéro wiyamo 37321 holtinde wiide dow ɗo mbawi heɓude kabaruji studio tamani fuu dow application studio tamani mo mbawɗon heɓude dow play store ka kedde heɗaɗe ɗo e seeɗa yewtere ha warde walan jokkininde gattanon koye moɗon hakkillo ñaw jonte noddirteɗo dengo o ana wodi ley Mali yimɓe hewɓe taggita wiyede o nangi ley leydi meɗen ndi Ousmane Touré ñawɗo cantanaɗo holti en hono o ñaw wori
ñaw dengo o nangi kam fuɗɗiral nawalla calɗi nawalla hoore metti ɓernde sifa tampere momde eko nande muɗum ka noon nawalla calɗi ɓurata fof tampirde
joomum
ñaw jonte denga hana yeɓede sawrugol makko law tan wattade fa cantineɗa woni ko holti wiide Touré
yo gonga ɗum ngu sambinta oɗo ñaw ka mo walda fi e jonte palli ma jonte goɗɗo yo ñaw denga mo hana fi yeɓede nomo satiri bonoda ni ndenno tinoɗen ƴewtoyade oɗo ñaw ley cuuɗi dowotoro yalla hakkillaji amen nambalto
ɗum ɗo yo kabaru ƴiwranɗo no sijo tamani e faabodirɓe muɗum
ministére kumaniɗo cellal kañum e hinna yurmede
yimɓe tinno e ɓoyitade kuraŋaji keɓirteɗi e essence ji nawtoro e kuraŋaji keɓirteɗi e nange ɗum ana e kabaruji ɗi dewral waɗa dow muɗum ley botoɓe noddiri cop 28 timmuɗo le cakkite yontere ƴaɓɓine timmuɗo ley yontere ƴaɓɓine nde to dubay to no le koɓe dewri dow muɗum kasen holitama wiyede jawdiji darte paabire leyɗe gonduɗi e yirwude banggal waylitagol wattu hono o kabaru waɗiri ley cop 28 heɗo woni hakkillo jaleñi ɗi dow kabaru o batu anni ɗum woni ko woni dow koɓe mbiyata magasine kalen haala ha walu ko fati yatara waɗinen to faccitango Mamadou Samasiko e sita siduɓe
o sendi yiite nawtoteɗi ndiyam yiite ɗi jiɗeteɗi nangue kanko duggue hawalu Moussa Touré jaabike
ɗi
kuraŋaji yo kulleji ko ƴiwatale leydi ga ɗum nowanatata saabe bonude hawaluji watti fuso semme muɗum satti sanne saabi ana wawi waddude bonalaji do kulleji ko wonde hawaluji ga kuraŋaji ɗi panuŋaji waddata o wala bonala fo do kabar hawaluji saabi ɗum yo nangue kadi hendi hokkata ɗum
hakkillo heƴaɓe hallan en Mali kawral Dubay na ñakkori pellital no hollitiri docteur Ibrahima Tugula
min ke mbiɗe tijji haqqilleji hollita le batu waɗaɗo Dubay on le o cop nangge haqqilla ɗan sanne min mine tijjino le o batu dabireji mawɗi waran ɓame kasin ko nattosaaɓe ƴewre honane kuraŋaji le adnare fo warta natoro panuŋaji e nandal muɗum ɗum wara nato no saaɓe huncide torraji kewɗe ko naari banggal jaɓal e nandal muɗum
holti wiide yo huncene hoore ñamde fa hara gora fof ɗum tewta dabire nokkuɗo woni
ɗum hunde ko nafata en fof e dam meɗen saabu so balleɓe heɓama ƴinnukkuji yogaji ana faabo en sanne no natton saabe heɓen wattin kuran nokkuji meɗen fo no welir en fawtata heɓɗe mobilaji ɗi essence wattatake e muɗum hono waɗɗe dognureji panuŋaji e nandal muɗum ɗum nato saabe hawaluji meɗen heeɓa reene
ka ɗum fof tawede yimɓe le yogaɓe kayi hikki mabɓe e dow talkul kawral Dubal yowi hono to minaka Tombouctou Youroso e gallure Bamako hakkillo ɓeɗo ana hani heƴaɓe laamu leyɗe ɗe bonata hawalu tinno darade darɗe mabɓe fewde salgol leyɗe joguiɗi sembe bonnoje hawalude
mi weltama sanne cagan haqqille hollitaɗe le batu waɗaɗo Dubay leydi mallin maati sagtire joni taƴol courant sattuɗo ko tampin jamare sanne meɗe tewtora laamu o tinno fiya dabiri yalla ɗum ana hunco yalla leydi malli fo e maggal muɗum ana heɓa kuraŋaji ko naari bangle palugaji nandal muɗum saabu ɗum ana ñaki jamare hannen meɗe tewtora laamu o tinno bata haqqille fof hollitaɗe o batu saabu welta watti hannen hunde ko matal leydi fa wala seeɗa hannen leydi men hannen nangue ana tatteji fo ɓuuri aran ɗi won torraji kewɗi ɗum entreprise ke alale leedi medeni ko waawi kunciede hanne hono misal tatul kuro nanal muudu fattaade tuti won de nanal mukasin ma fiide dabri yalla e bappano ngaji ko hokkata en kuro ngaji soni dabri hollitaade le batwada dubai on wadama ana hasi fadon kuro sattodo le leedi waran timma menen ken weltama sanne
section concrete
donc en jogabe hono be leedi mali jogabe holti wiide en hanlam ko be europe lital yalla keba hun tongul hore projet ngaji hopitaade di kedana isa watara donc hawalu
je crois que min tiji hakilaji hollitaade ko heemudum waran batte do natta sa golleji muddo yarra yeso ga hitane fu hono di hakilaji hollitte ga dum batata gene moirano sabi sa ye hannen led europe etats-unis japon et chine de led kulleji ko mudintantu hono moibulaji nanana mudum wonko natta sa ba jati bunda hawaluji meden
e hakilo docteur isa watara bangal beedangul imadraji led en gundude yirwede na bawi jati sambinde walter hakika
donc comme je le disais
hono ne wirmu non fa hande imadraji an hani wadede to balle société civile yalla dabreji hollitadi an haba nangirede sobe tekanson ibatuji modde nanana mudum wada
international
micna wide kawtal gongal do hawalu sartama hakune sapo go noga di novembre 2024 engal hal wadede nokululu do ko case dum do humpita watu odugol kawtal cop 28 to dubai dum o timinta yotra meden na do hawalu jarwa hedadi onji yontra waro